wararka ka imaanaya magaalada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday guri guddoomi ku-xigeenka amniga ee magaaladaasi cabdulaahi gududow. Goobjoogyaal ayaa sheegay in guddoomi ku-xigeenka uu soo gaaray dhaawac halka wiilkiisana uu ku dhintay weerarkaasi qaraxa. mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay ururka al-shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
qaraxa ayaa habeennimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomi ku-xigeenka amniga degmada walloweyn cabdulaahi gaduudow ayaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray qaraxa, waxaana uu ka dhacay gurigiisa, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomi ku-xigeenka amniga degmada walloweyn cabdulaahi gaduudow oo aan khadka taleefoonka kula xidhiiray ayaa ii xaqiijiyey in wiil uu dhalay isaga uu ku geeriyooday qaraxa. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaalada guddoomi ku-xigeenka amniga degmada walloweyn. ciidamada amniga degmada walloweyn ayaa wada baaritaanna ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa ka dhacay guriga guddoomi ku-xigeenka amniga degmada walloweyn, mana jirta ilaa ay hadda cid loo soo qabtay. xaaladda degmada walloweyn ayaa lagu soo warramayaa inay haatan deggan tahay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.